I'm a pumpkin day, no time to let go. I take you there. Let me take you there. Let me take you there.
tell me don't stop when the lights turn on. Cause I still see you in the dark. We don't go home when the bar shuts down. No, baby, keep me spinning around. We go up for the night till we can't get any higher. Out for the night till dawn. We go up for the night, baby, can you feel this fire? Out for the night, so bring it on. Bring it on.
Cause we all for the night. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Really is an honor. Really is an honor for you to come out here and listen to this beautiful music. Thank you. But please keep it down now. There's something I really want to explain quickly. Hey, Nana, Lapo, Nana, how no more? Tuku. Hello, Sister Atani, Nana. This is Atani. Everybody, it's in a big name. Time to bomb for Rosa Wayne, so Mamela Lingo Nana. And then for Woody, she is hopefully falling. Igamalayo, you falling. Everybody, isn't this beautiful? Beautiful track, my Chita. Not the Miyama. Chess me so. I'm a Chita. As it means, I'm Lapu Makai. Now I'm all up.
amasijabulele nangomntwana ufuna ujabula 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 amasijabulele nangomntwana ufuna ujabula
We'll be right back.